studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
mamadi keta to bog jandega fandu hala mamadu sama sibu jamnyal sakrabe kidibe gubal tatubal arme mali mo intinaade jahanno gal kidal saktivri fade le ngalure gawo yimbe sima ndardi lam o yewtaade kabar mudum basiji kewdi imbike talatare hande to kayton tiagal wara hore suka jokkalima duubi sappo e jetti wonande police goto batte mudum woni ko jamarande sumi community sarara dum ngalure nde fulitingol jande l'école mes sartama nyande did lewru jen warurundu e wi ministere jande yo mbem fulitingol classeuji examen jandeji leere hakundere du tateji lendi fuf di ngoni sembe kabaruji amen hande kikire talatare sappo did lewru me hitade 2020 bismillah sakrabe dawul gubal totobal larme mali mo intinaade mbiyan e hangal no yaade kidal mbiyan haadi ane fifa ben batte e yimbe sema mbiyan nderno gubal gal warti le ngalure garo yimbe sema ndarri lam o yo jawta kabar mudun yo gubel ben yo golle ben metudo sanne yimbe platform ndarri dun yo adiji bamadidi tabe kedan ko heban en imirana kilu mayga e do fistango amnata jali alisisi
be habbitibe yiwi kidal talatar jabbine de be be jaha habbitibe temel dan en nogay duube e gubal simangal e habbitibe wonnobe lawol mirfintinama yimbe wobbe kasen e gubal sababu mudum woni wayde yamiroore non hollitidi horejo platform o faid ag almamud wonko sifien
yimbe semabe wi kanyu en du anakandi e darnde le armee o hollitama wiide ardi nord mabbe ngado golleji biyetedi DDR désarmement démobilisation réinsertion latike nyakudo gale wi mabbe neddo ardina nord mabbe o wartirte le armee o faid o barmudo na armée o doma golleji DDR goddi di neddo sema goddo wawi ardinaade le mum
dum e tawir futti dalla ana yubbondirgol golleji di ko beedi hen dum sabami temdere fu feccere feccitere ko be habbitibe kani hokkede badaka non hollitiri horeje sema Mohamed Ould Mahmoud kanko ni porte parole kedo den mo
mangal pade en jogi be dande chapatnay e joyi hanno tawede le gubangal gollidi daranidi cellal le armée o holliti wiide noga e goo yimbe wonto nyakube bidembe dum wana basi be doma fami lonta yimbe noga e goo nyakube fade golleji di fuddude fo do dir golgol fu sabi neddo goto fayso wana horejo gubangal wajibi hibbintinde yimbe nyakube ne gubangal
faha elewi porte parole sema o hono jado golbe habbitibe kidalto ana wondi waddude tiidalaji e de gube mo intinaade kedo den mo
be gana yimbe sema goto ana e platform goto ana e fedde mbietene inclusivité nga fu kidalto wadi be do yimbe didon fu yalti gubal arande ngal kidal woni fayso o dakado sukabe wi ana hasindini wadde luga goji e be gondi yaltude gotel gotel ngabe gana yimbe sema
min gadi ko min bayi fu fam min keba horebe darani be DDR be kamin kebali
kala njibe bedro fam do he joji studio 80 mbabe notoral bembal whatsapp numero 76 78 88 51 via mo mudu yoba taka mudu 37 321 basi modo imike mbiyantu kay tonno tiagal ko suka jokole mo duubi sappo jetti warama duuda tol sadjula hanke jamarande wadi imadraji yalla sariana golle commissaire dimbo ngalurnde jati sumama keddana ko hebani en maryam mega du fistango amnata jall
ngendi kaindi ana nedde en gendi hono di neddo wala mudun bete talataare hande jaagotobe hewbe uddi nokkuje mudun en yimbe galleji kewdan keddi uddalde le galleji di sabe mu majagol ana hen kanyi e suka goto mo yabere hebi heddike hen ana wonno do moto non hollitiri yimbe tombe police goto wadi o bonanda alhaadi o wadi so yimbe gendi be njalti e lengindi kaandi e le yaltugol mabbe mettingol majotobe be tumi commissariat 10e arrondissement kayo e le jam altinere warde talatare anda ka kasabe hudun hen wadi so police o tiri e suka jokolle o police o dun wonko sefi hen e le hawrtingol mudun yottinobe kabaruji direction régionale de la police kayto holliti ko wadi ko kay gonga ana darda yimbe gendi kaindi ya famuya elevi horejo police kay o seydu jallo police pidodo suko oka o nangama uddam ko joni ko wana arande yaltobe kolla metti mudun en kayto kebati dalaji police en yonter yabbine de wakati ku wurfe o wodunonde elel leedi difu police en kay kany yimbe gendi kaindi wuri hebude hen tidalaji
ele kabaruji chaktiri de hultama wiide famdi fuffo yimbe taton woni kiddibe hen hewbe dun barmi horejo police abe leedi ndi yottike to kayto no kikida ko hultama wiide jangu ko ministre humani de ndena dagu yottoto ton fa hande le kabaruji dim yan gubal jogobal dental député en fuddi golle bété altinere de to CICB Bamako e wi député en hebe be ben ko hani huncinede hore ko na hewi yo golleji hono hewtagul jam ele wudundu e kanye golludi talkuru jam dawral ele sahal leddi kedana ko hebani en Moussa Mali Sisko e do fashitango amnata jall
elevi honorable master jengere rafidena go gotudo bonni gondal kany e godondiral e lewuddu leedindi e lewi député koro o golleji dim han wadude e lamu makko o lato wartirgol deere
min pewtina golle manda ame o fu e tewture jam yalla yimbelebe ana heba wurdude no moddire min gadan ko min bayi fule o do golle darne ame woni hawrintinde fulbe kany ha
gollirde tongode wartirore jande won ko député sahel engin jidi e lewi mabbe gollil golde tongode dadde sababu wartugol jam kanyi e yirwinde golleji kebal leydi di Moussa Kalidi Diallo député dire kedodemo
so mi de andi tidalaji gondi de sahal leydi mi pama wide kaldal kawrangal darne mu ana momni san ko wolle maggal ko yimbe jabana e fu ana hani kewtede no moddir yalla yimbe fu ana jabanangal sabi golle o wartirde denagu nabude yeso leydi
to bangé député Arbon Kana Bouwey Maygato kanko o député gawo holliti wide e ley lamu makko o sembinan golleji makko e tidalaji godudi ley leydi ndidi no fortoro
wajibi yawtare dewte yogaje di leydi jodi e muso min jibbe timminde o do bas le hakune mu dewtere ni leydi jodi le mum biyetede constitution kulleji faahi wonto kandi yawtere bangal margal leydi kulleji faahi ana domami assemblée nationale to
jodogul be député en wadi wakkati mo nyaw coronavirus wodi leydi ndi
ñande jena lewru me jabe ndu premier ministre Boubou Cissé holti non wiide jande jidi podi tan ñande didi lewru juin warundu ministre jande facti non wiide fudkol jande jidi yo classe ji examen jande ji leere hakunde re du tatteji leendi fuf kedidi kay heddato na uddo fa farati covid-19 o jobbo keddono ko hebani en Malick Diallo du fastango amnata jall
gouvernement an wondi e wadude laawi janginirdi fa warde hawrindinde yimbe sedan jangina non en ilaawi an gondi e wadede fa hadude lanyugol nyaaw coronavirus o e le cuudi janginirde fa annoji mabbe jotto ministre kumani de jande leydi ndi holliti e tongode an anni wadude janginde janginobe kany e wallobe janginobe e no nyaw covid-19 o worni fa yottare e laabi dentorde kandi bamede e majjun kany e no mask hani jogorede de jande wadete no woddondiri woni e whatsapp didi lewru juin warorundu ilay puddete gollirede e cuudi janginirde di woni lotugol juude sukabe jangobe kany e janginobe wattu funde be nata cuudi janginirde di hono moddondirgol metre goto e ko fawi hakkunde sukabe jangobe be e lesuudi janginirdundu fa yottade so be jalti fotinaade wadugol masque janginobe wakkati de be jangintande kany e jokkude laawi dentordi dokkaade di laawi dentordi dokkaade an holla sukabe mootan yaade alluwaltu sabi kambe e metre obe mbawata gollirde wakkati goto laakere o janginobe dun kana memude kaaki sukabe di hono kayeji mudun en ardoisi ngaji mudun en e livruji mudun en e ko nandemu jangobe be dun kana memude kaaki jangino wodi hono alluwal ga e bindeta e mudun ga kany e ko nandemu dun
bangal covid-19 hande sappo di lewru me ben 2020 no wodi leedi mali nyobbe sappo e jetton ben samtana man noga e go e goto ka iwi hen fuf le ngalure bamako denno adaddu o fuf sudintana ma yu temede jetton e chapan itaton chaybe nyaw o tem ben temede nayon ku manki didi ben samtana be e chapan nayon iwbe fa hande bangal ben oro kabaru ben kabaruji oro nyaw covid-19 o be ko woni nafaka maski o keddana oro bataki sijo tamani
Studio Tamani
Hodum woni sababu wattugol gafake madu maske wajibugol wattugol gafake e hinere mudun e ley nokkuje jama ana jeya e seriyaji di melisakiti wadde fa haba e nyaw bietedo coronavirus jonnon ko sabi on don seriyene ko hani andede de hono picce jaltoje so neddo dojji ma illi fayso ana hala madu ana nyama e ko nandi e mudun dem picce ana moba nyaw o denno sabim bina sakagol mokko dum e ley meden denno wattugol gafake oyo bafal tekkugal bawgal hadde o do nyaw sakade e ley meden eden ka kani yamminoraade odo gafake maadu masake do nafa men en fu elei on don alhaali homo fu ana haani jatoraade hono jogi do nyaw o fa rento rena heddibe kede yoga e tindini fa andon hono gafake o ma masake o wattirte tinno don gatto mo fa o huuba kine modon e kunde modon fa tenga e jesoli modon chele memde gattudo gafake neddo kala memdo masake gattaado hono bamude mo fa lonnamo fu o loto juude mokko fa laaba e sabunde o fa bitoro neban biyeteda hidro alcoolique mbaawe kaari e wattude gafakeji di wattugol gotul sabi wattande wotere fu idi kaani tippede law ciagal ittegol majji alla rem wadda cellal
studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sengare le kabaruji amen nan der region ngay di am jonno to ansongo tun kartal do jogala jonno basiji fuddi beten talatarande e sapko e didi lewrume ngon ngarbe hawrude be bami anya be dande famu jamarande do nafaka dewrol yimbe USAID itti jonno jawdi mudun be ngatani hakkali kala ko woni sariyaji nyaw COVID-19 o to sikaso ton non bien nella be fedde dental yimbe dina leedi mali bismama bien le ciakta yonternde bien fanda garangal be do nella be ardi almami modo miside bamako wonno nifude bien basi imido batte wuteji di bien yimbe le hobbe ngari e ngado joda hala to kuchala ton bien e le nukuji gundi badade ngalurende nangod joggi bien telaji njam cinitam gilla ko boji bien saato yo iwde 10h fa 17h madun 21h bas bien buru fuf tampude de do nukuji di woni bien kiroduji sinsina e kanyi nguji nguchina e wi bien lawbe be batte yo batte fondere adadu njam don denno dabureji na gundi fiede yalla dum do na bien kabar mum da hunchina hore en timdan kabaru jitti mi jittinde on tan watande hakkilo kala ko woni sariyaji sakkade nyaw COVID-19 o din timinta kabaru jo amen hande do sedden yewtere meda wawande
sijo tamani
actu COVID kede kabaruji do COVID-19 le leydi mali yo hejo sijo tamani Martinowo kabaru e faminowo bibbe leedi ndi do nyaw o. Kede dun bete fur iwde 8h warde 9h30.
Ele acti COVID hande e memen haala yambere hande sappo didi lewru me yiti mawuri dogotro en ele adnarndu fuf dun do wadi wattu mo nyaw coronavirus nati e leedi mendi. E wi fedde dogotro en ko buri nogayon dogotro en ngoni be nyaw o nangi. Madam Diallo Assane Diakité andarda jamarede jogoro sobuy gidali odo nyaw o itabade kala seriaji di dogotro en holliti.
So min kebi neddo cikkita do min kettinam mo sera wakkati ne bo hettina sera nde infirmier embe gondata e makko kanyi en bamata yi en makko kanyi e wulare caldi makko fa yottaade nyandu makko fu o nyawdo kettinaddo sera annana fe hunde wakkati mudun o e nokkuje do nyaw o sawrete e lewi be dawtor wombe don be gollangal annana yi joni sabi dudun beydo nyinde fu e le majjin mi jowta infirmier en fu sabi won yogabe jaatin mo nyaw o hebi e gollangal yimbe noga e goho woni mo nyaw on nangi neddo goto ka heddike hen jaatin tokkati tu infirmier en be ngala kaaki sabe majjun gollo docteur fu an hani tawrede ko hurata yeso mudun kany e gangaaji ko heeta dun wakkati fu ka warra non dum yetti Allah tawa don non do meden do ka mido mila lamu ko be leedi ndi kany e daranibe challangal penanta bibbe leedi ndi e hono o nyaw baro
yimbe sappo e jetton tawrama nyaw o nogoy e go o samtanama neddo goto heddiken dum woni ko heba talatare hande e leedi mali e wi ardibe kabaru cellal fayotade sappo didi lewru me hitande 2020 temedo jetton e chapan tato ngoni tawraba nyaw o ane mabbe temen nayo ana manki didi samtanabe e chapan e nayo iwbe mistan wiide e le chakita yontrende nyaw coronavirus o nati e le cercle santo fedde hersande juinama yalla andude kala battibe o do nyawdo o fanda mudun woni hadde no yawiri ke walla ge inyaw o
Allo min kan na faa hudu woni e lotu le juude mi jaa samuna wakati
e wi professeur Dawda Kassoum Menta dunke kabar COVID-19 ti do dabareji latto sababu wutude sanne faratiji rabagol nyaw o
ge inyaw o ana waawi tawede juudel am so mi memi gite amen na kine amen nyaw o ana waawi waytaade am saatu dum wadi so ana narda mi mi lota juudel am wakati fu ndiyan e sabuni sabune kan gel hydroalcoolique ngaydi ana wara ge nyaw
dum timinta acte COVID alal bare hande yo enji jangu patinjigite sunistil sai patinjalton
tamani.